kano kanywani kanywani niwe mshana gwande okahambota no shangani we babandize. Can you explain why the birds be singing your name? Ewe yuzi mchilo enta ya hile enzangu pumude niwe marika wanje.
Jenny.